Get free music on mdundo.com.
Oh, Bin Laden. Tongo Records,
Majengo sotoni, wanazo metule kwa kuza gongo. Aba, kujuza na drugs dobino mgongo. Maskini vipofu, matajiri ni chongo. Miaka 20% shatishwa na maisha mongo. Mwana, zishanji sura kwa paswaja plaste. Mwani na big music kwenye maisha semante. Chuki timpizani, ena shindaga hard breaks. Maisha yetu kesha chora, kipanya the artist. Kila kona ya mtao meja watu na viatu. Watu wana kazi na wanapata mahitaji matatu. Kaulio shika ni hayo makumbele ni shimo. Zilimopita nyayo za miguu ya mbele ndimo. Zilimopita nyayo za miguu ya mbele dipo. Ninapopita moni, hiru pia saka malibu. Nishaji mix kwenye viduka, vibande vya Mr. Kucha. Kupata mbune wala senti ya sani mwenye ruksa.
Wanawa street life, ukidato mpaka chuoni. Street life, ukidato mpaka chuoni. Street life, ukidato mpaka chuoni. Wanawa ukidato mpaka chuoni. Now and then you see some cheese money. Sing sound cheese money. Now and then you see some cheese money. Six out,
I'm hungry, here we go. Let me kill this cockroach cause I'm hungry, okay, lead down. Anasi so tango, kudida inaitaji mpango. Na ukiwa na mpango kando ina maana mkewa yu mambo. Kitaka kumkomoa kahaba, utaiposo tukondo. Mauta mchubwa kimahabo, jiko mwegi sanyagi na mpango. Na utajuto kisha kahaba unavuta mpunga. Wala jari kama mpicha nesongo gali. Wana unyea mkono wa uzasura, si ukati na uosho. Anakula dinyama ture ngawa na rasta kango. Inachosha, tamani kusema inatosha. Na nawatocha, juwa sisite kusema mindo koja. Kijana upasa hau nyumbani wakisha pagawa na jiji. Usimkere jirani akikunyime ifadhi ya friji. Kitaki mengia shetani, miustadhi nimetoka hiji. Na uliza ni mogoe nani, ila mwamba anajiona gwiji. Na anaithamini tungi, ata izarao tochi. Penati naitaji fundu, tapazo kipige hoji. Mungu wa goma, noti. Ndo Mungu wa bagresa, mina singa kwenye goti. So don't mess up.
Wanawa street life, wakitani nani soma. Street life, wakitani nani soma. Street life, wakitani nani soma. Wanawa kitani nani soma. Now and then,